Coming up next, what do I got coming up next? Oh, let's hear some more music in the vein of Viva la Musica. Let's hear from ex-Viva singer Reddy Amici, along with his band orchestra La Casa do Canto, from his newest CD, Lika Lemba, one of my favorite releases of 2010. We're going to hear a song that's gotten a lot of accolades called Mágico.
Ndoto ke musika zoto nyoso e kulenga lenga nala muka na talibana na banzi pe aveni denge mokile kubo mwana kamwe na tuni na bankoko bakulu tubaloba denge nini na kusala zambe wanga na konsenga na yo batelanga bana bakola bakuma batu. C'est vrai, y'a solo, nan dimie, mokini mpasi, mawa, na kanisi, mama, na loba koni, nina, mama, yele masilie, na luka kona bendana, ayo leli, mama, oh, 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 mokini mpasi, na kolela, na konzema, mama, oh, 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 kona beni, yabana. Champagne, Sungu. C'est vrai, y'a solo, nan dimie, mokini mpasi, mawa, na kanisi, papa, na loba koni, nina, mama, yele masilie, na luka kona bendana, ayoleli, mama, oh, 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 mokini mpasi, Bakola nandenge ya malamu Basala bakela tiba koma ande bato Nakoma mopange na mona ande bankoko Yesengo nanga losikia Placide Lala, Patrick Renate Papa nanga bokola nga na bolingo Lelo ekomi nde tu nanga majeko Nabimaka nantango kaka koluka monsoloe Kanisi enyo kalingande na butu Rize kombo zane wapi Marius Bayende Dala nafuka bina butu Kosambe la kaka masia Abate la kafwa ena harite komba Nako buda butu moiboka na longa Obala kubota elengi mingi kasi Kwa kolonde pasi Kosuwa mokine kominde
Gesso, ya mama Michel.
Oyo eswa mama Sheko, mobali ya mama Lite. Atana ke yimote metika la kana sima. Nyaso na luka ka ezali bona yo. Bona veni ya bana.
Medeje tambwe omba.
Mama ye onga ye na mituni. Baluka kabaye bepa ingande na
suwa. General Rouse.
Aluka kamoke mpona kokolo ya kande libota ye Simali wananga na boyine baste kapana Ye naneli ye mama Okolo na kukufa ye
Toyota, le ministre Jolili Batuna, ndeko ya mabeya Motema ya maumba Jean-Sébastien Kovanda
kana ye na zando ya bitula papa zuwa na ye de pension kala bulutu akenda na ye na mikili ya mpoto natikala na baleki mawato mukili elise bomba na air france le grand monarque ange pombo serge mayemo
Hey, na linga ye vraiment ya fou.
Il a le père triple, Jean Rodrigue na Saint Denis ya Jean Tchengu. Kiki Mofondo Fondas.
Sans a photographe Nicolo Kangaye, photo la kisa étoile na moiba mona côté na ye. Mala kisa penzambe ya bakisela ye mikolo ya vie. Pobolingo yangana kikembo kole vivre longtemps timokolo kista kozonga ye.
Malko Masuka, Bertel Dum, Papa Dona Rota.
C'est par toi que je protège mon amour. Tchachombala, Ali Depsema, Chuda Mandangye. Fidel de Castro, Johnny Matala.
ADC, Oki Ilungae. Alain Koutoula le champion.
Kenny Zumbu, Kolobela mon amour de Yébite. Jambani no kulasi, Kolobela kaki Yébite. Yoko nyo kendo tika nga inoko. Isole na kasi andako, bebe azade.
Nili Monduka.
Bebe di bake, kisepa.
Elize Ebi Jumboma.
Kotemi Yudoka.
Komu se Musampa. Le président Didi Mouba. Kaba le grand kirifu
Kama leo mitalia Aina kosha dunia Tuya mapendo hivi Pengine bata cheka
mama La grande école Serge Mabiala Mabialu
Kama leo mitalia Aina kosha dunia Tuya mapendo hivi Pengine bata cheka mama
Survisha Le chat du rang Christelle Mieré Godard Mangalan Fumumpa Lego Lego International Yassoft Yassoft Il faut ça malo ça.
The Power of the Orisha continues through December 31st at the Alegba Folklore Society's Cultural Center at 101 East Broad Street in downtown Richmond. A collective of artists will exhibit contemporary works intended to show tribute to the energy of the Orishas, spirits or deities that reflect manifestations of God. This collective, known as the Urban Individualists, was born from the vision of Helena Ruiz to assemble a group of artists, both visual and performing, into a collective body. This group represents a multicultural network of collaborating individualists cohesively working as a unit. More information is available by calling 644-3900. More information about the songs you've been hearing is available by calling me here at 804-649-9737. My name is DJ Doughty. You are listening to WRIR, and this is Ambiance Congo. Coming to you every other Sunday from 3 to 5 p.m. That last cut was a 2007 CD from Modogo Abrambwa of Koffi Olomide's Quartier Latin, his only solo CD that I know of called Envy. Heard a song called Criterre. Before that, Reddy Amisi and Orchestra La Casa do Canto from the new CD Lika Lemba, brand new CD, great CD from Reddy Amisi, song Ma Gecko. Let's go back in time and hear some Bozi Boziana from the LP called Mon Mari Est Gabonais. We're going to hear a song off of that one called Switzerland. right, that was Bozy Boziana from an older LP called Mon Mari Est Gabonais, a song called Switzerland. Well back, I played something from a group from Brazzaville called the Group Flash, and I had a number of requests to hear some more. So let's hear some more from that CD. It's the only CD I know of. It's simply called Flash that they put out. It's on the Simon Music Sipe label. And it was also released in Cameroon on a different label, but if you can find it, I think it's a great CD. It's called something called Flash. Here's a cut off of it called C'est Mon Choice. I hope that's terrible French, but it's my choice to not speak French, I guess. And we'll hear that, and then we'll hear some more music from Congo Brazzaville. We'll keep that thread going for a little while. So enjoy. Here is Le Groupe Flash.
Koulou Touzeus, tete maman na Jonathan oya Blaise Elenga. Na boy malédiction, pour ma bête au salaka na mokili, souka na mose futa.
Azambe,
yo 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 yo.
Azambe,
yo yo yo.
Bale Louise, oya papa Maurice Takana, Boka Ebino Mwana.
Na pelenga na kitango maboti ba waki, Ibota mobimbe waka kingali banda. Na papa sinanga, ya mwana kelasi, na iko mwana liboso, na libota ye, mozo lote, na posuka buninga ye.
Liswa kamoto zetete,
Charlotte, y a tonton Jean-Paul Lucelé.
Le colayawa, la la kateo. Na kunda na lenge, moi si comme elle est santé.
Allo kotinga, na sokolinga. Le lona komi moto, tikete yawe. A pamola ye, a ko.
De connaissance, c'est à la toujours.
Odette, la tenue l'ombre.
Et comme un kinga imoto ba oyo na boya kinga ba yena mbangu ba lobina zali mwana na bango ba suka wana te baba kisili susu esengani na bala mwasa monoka mboka ba telinga meli kata motema ba twa mokili otalanga likambo yo
Judite, Luzette, Nana, Marceline, Judimbo.
À ceux qui les aiment et non pas ceux qui les font. Parce qu'Alenga Kanae et à Thérèse et Céline et Pierre et Téna, Georgine et Obenga.
Pourquoi on a la vie de Koumassi et Kolinga n'a été pour la Zobas à la Kate? Pourquoi qu'il n'a pas été à Zéla? Nano Kera qui me voulait libérana, les l'envoyeurs au Bolingi.
Robert Mamouta, tu nous dis tu m'as
fait. Dans mon papa pour Fagi, ma famille Bobo Yakinga. C'est l'on a Ziri Katrasilia. Polingi Bobo Ya, jamais Bobolo Mangayo.
Ibeline Muranga Yavi Mathias.
Yokayotikanga les sangan Kaïte, Boato Teo, Nanyamwa Kosalisa.
Evitiana l'esprit.
Yakayozongi Sabolingo, Tiki Boto.
Brigitte Ikonga,
sexy vocal londonien,
le riche amour,
pas de bolingo qui m'a souka wapio, oya bongo qui m'a souka wapio, ma brise n'a n'a souki awa.
Yambara ye, kino liwa, yambara ye.
Matinga.
Bali aye kola kola ta soutien te Kasia ebi kolongola yango Excellence Jean-Jacques Bouya Thierry Mongala Waye
Akinduna kanisa toute la journée Yango pusinga na benga ye Pachombona yo kata mongongo na yo Oye lo de la kanga je t'aime
Oye benga kanga mi amor Brissatis
Sasa moto linga kande mpasi Yesu na jemo soko yo kimongongo na ye Obosa nangata pake ya kindu Boba koko baloba mokilingonga hey.
Lelo ya yolo bie kokia zara yanga ye Papa donasi okombi
Na bomba kaya ona motema Loko lanza te bomba kaka molimo Na batela kamurango ya kindu Loko na molimo e batela kanzoto
Sans cet amour, je ne suis que mort, ouais, que compambaye. Makaya John Boris, le médecin. Joël Nguetali, Mimi Okomi. Sandrine Sassong et son maman Chiara. Idriss Braza, le papillon. Papa Nastardi.
Mabea Salinga Roka Kindoué. Je
suis un coquille de Kosongela,
yeah. Hitler Abouya qui basala, yeah. Je
suis un coquille de Kosongela, yeah.
Yangwa mi bomba ki pandi mi batumba ye na waya ye vabra Letisa yuba
Na bote mananga mwana mawa ute ubo yanga na koma duble mwana mawa ye
Kaskal Kolombo
Mwane nini na somare turakindu ero abo idola aningisi moto
ye Jiri tumwe
Listan lisa pesi mo kongo prose pasi ki frau kongo la bote liango soye
Hasta la pao
Le te ipe zwa kadu akindo zonga ye Topo lingi na puta retourno na pri abo moya vinanga
Akiwe papa zinda talilo ba
Ines Ngalebay
Akinwe papa sina dalilo ba naeba sokifeka na ngaeza ufako papa kisinga naeba akinwe okena kumina batu
Londri mopa ou papa na seni yo kakopa
Mata na bombi nzote na tasuni Ata na memi motema na wandoe Susi elanda kasenga ye Mimi indolue Kie bangai wa yo e mafina etienka e fil Poliko date sina itunga ye
Mafulu blancha
Na kola na mpasi Akinwa kia bakisi pasi ye Tia weske vina Mana nyokwa manapole
Zimi Natasha
Ataba bengangami amor Bolingwe yo kinga imawade Ines Bokwango Chanel Kombi Christine Ngoka
Akiniwe papa zinda taliloba Naeba Sokifeka na ngaeza ufako Pomwa kisinga naeba Akiniwe Mokema kumina batute papa oh.
Mimi Akindwe Eloge à quoi là, exobusiness.
Somme frère, je suis comme vous, la pesta, mon thème, le nom, à tomber, toi, moi qui s'en a ma carambongo. Herman Mambolo, le katangé. Bolingwe, ça la cadia. L'opale, Ernest, n'a dit à Balingani. Mama, l'okumu, nanzambe. Gana peto linga nangale baine selize tega Pidu royale awa debora
Mboli mboroka kindu yekono kumba shatrake Mosika e yeba Mosuni tomo kuwa na mono kwa mwetu la katefa begasila Uko tulisinga na jambisi na pari na bolingo na yoko lingyo baringa Espace la destinée,
ouais.
Patron ça me topa musique, motema ya la vie, ike te neli.
Wakina tiki nana bezaramu, nazalia wana komi prisonnier.
Riskas diak.
Yobo melinga isekele, lokola sapate bomba kasekele ya lukulu.
elanga toloninga na yo kishanga yo koko mikobwa kisangai kakowa davi yengo vendi pate berzozi yariza brinese nobleso
akinwe mama na yonzi nataliloba na yeba soki peka na nga eza ova koko mwa kisina na yeba akinwe mokema komi na batu
Yomona, Zalananga Okosepela. Le maximum, monsieur le président Jackie Osete. Teddy Mbongo compliqué. Jeannette Bokiloé, Alain Rodal na Canada. Christian Gaeko, le franco-canadien. Yé Freddy Massa qui est. Ouais. Dandy doucement, Mama Tresdana Tia. Et Rodri Konzwana. Tom Melvin, transfert d'argent par portal. Jolie Osiri. Marie-Noël Mondokoe. Ouais. Londrine 4x4, Mama Christy. Pagnol Madou. Stam Mbongo. Ibarangé. Gladys Nge, Spectrum et Bonga Michel. Je salue mon ami Rudel Asongo Sarko. Riche de Mamiro, ma petit pompier.
From his new CD, Evolution, that's Dudu Kopa from Congo Brazzaville. Nice new CD on the Regis production label. The name of the song was Akin Dudu. And the name of the CD is Evolution. Again, before that, the group Flash from their CD Flash, a song called C'est Mon Choice. And before that, Le Grand Père Bozi Boziana from the LP Mon Maria's Gabonais. We heard the song called Switzerland. This is Ambiance Congo. My name is DJ Dowdy. I'm here with you every other week from 3 to 5 p.m. Coming up in about 15 minutes, Greybeard will be joining me for the Motherland Influence, 2 hours of African, Latin, and Caribbean sounds all mixed together into one tasty soup. Stay tuned. Got a big spoon. You'll enjoy it. Got one more cut from Brazzaville for you. I can see an older LP from the drummer from Les Bantus de la Capitale, Alphonse Touloulou. He put out a solo LP. The only one I know of. It's called Alfonso de Bantus de la Capitale on the Editions Chichi label. Here's a nice song from him called Comprehension.
Mama, kono koyo kongai Gai mwana moto na loba kate ye ye Angai na samwe poya poliko
Ola kisaka angai papa
Na loba kate ye ye
Umima kata konyoso
Akipa kate na kosi pote Na kosi pote Kona ye
si a ma cuenta de comprensión. Oh mamá, oh, oh mamá.
Nakamu akao, nakomi tunakao. Nakamu akao, nakomi tunakanta mbendenge nini basala bato. Nakomi tunakao, moto yoko kufela nzambeo.
Alika kayo deo,
oyo inakaya plezeo.
Abomela kayo zoto, makasi ya bolingo se comprensión. Oh mama, makasi ya makwela se comprensión. Oh mama, oh, oh mama.
Nakamu akao, nakomi tunakao. Nakamu akao, nakomi tunakanta mbendenge nini basala bato. Nakomi tunakao, moto yo asenga kayo rieo.
Atika kayete o,
oyo alakisa kayo bambanda o.
Omela kayete o, makasi ya boligo se comprensión. Oh mama, makasi ya makwela se comprensión. Oh mama, oh, oh mama.
Thanks for listening to Ambiance Congo today. I got one more for you. This one from Afrizam, from Pepe Ndombe and Afrizam, from the CD Kai Kai and the Ngo Yarto label. Here is a Lumba Lumba. See you again in 2 weeks.
Bale kie bofungo la matoi Likamboli kweli bala bato bato seka mpoto betakate Pasi ya mokili sempo ya mwana mobali Vinyo so ya mokili nezali se aventure Bato seka kabiso bale ki Poto zanda patience Tolu katato suanyo so mala moko Bakulu tubo yo kakai Bale kie bofungo la matoi Lika moli kweli bala bato bako seka mpoto betakate Basi ya mokili sempo ya mwana mobali Vinyo so ya mokili ezalise aventure Bako seka kaviso baleki Poto zanga pasias Tolu kakato zuanyo somba la moko Nabaloni mote marangai Nasina komi mwamoto Namesana nababasi babasi ya mokili Oh, sekele ya mokili se mosala Sekele ya bomengo se mosala Sala mosala, si maosu abora mune Ah, na baloli mote manakai Nasina komi mwamoto, na
mesana na bapasi bapasi ya mokili.
Oh, bandi makanga ite soki tokutani bakumisa kanga epa ya bato ngai mwana ndombe nalingi se boye.
Na baloli motema na ngai na sina komi mwa moto na mesana na bapasi bapasi ya mokili.
Thank you.